ɗe guerke on kettino habaruji suka matorɗo studio kala goddanta on geccira mona ko habaruji aissa madde ɗum madde ɗum min foof mo abdoul
jamniwalla ke aissa habaruji ɗi gaddanɗe alal o hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannani en puɗɗa ton enda agres tupaɗe waddude filla tewtere vrevé nder yewtere pindo meɗen gaddan tarik sarkin makka ɗan googue mo gaya hano wakkati men kantirana on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw talata lasso e goho lewru juin du andan ɗum fay fuɗɗude tewtere vrevé nder kappa kuula leydi niger
non jaati waɗi aissa de en daari du ni fa hannden ton nder huɓere agades de nden ni cukaɓe tefoɓe berve o enden ni no gaɗa pelle kay en jojo na jeegom jeegom ga ekkitade dursita ko janguina en kettino ko anise karim waddi firta e ɗengal fulfulde
dursitaki jande de sukaɓe école tefoɓe gatta no yotto wakkatiji gon fa fajiri fade tewtoru brevé yottoto
ici nous sommes en bloc en fête de rewɓe janggoɓe jeego on no deni goɗɗo amen famay to fuu men pantinay ɗum fa fama
miɗen kawre miɗen dursito jandeji amin illa du yande jeetati jamma min puɗɗata miɗen gaɗa pc mat e français kuuɗal amin heeɓi ko andi ɗigginɗini jandeji
muɗenr jangirɗe école gonɗe dow jonde ko e majji e ɗi gomnati nani ko horeɓe gom pantini
harko darata siri tewtewru berve hikka hannden dursitade ɗiggina jandeji ɗin enda e majjum ni min tawa cukaɓe janggoɓe ɓeydu daane an woni ɓe jaare yeeso jande dursitade mabɓe ko watta ni berve tewtewru mum du enda
hedde to fannuji jande ɗin fuu har min gassini ɗum jonkay min gonana tan e sijilade naddude e waɗoɓe tewtewru ɓoynde Allah jaɓi
noga e goho lewru juin du kan woni ñalane ittanane puɗɗol tewtewru ko talkur brevé nder jajirka leydi niger
bannira fedde janggoɓe université ñamay jeyaɓe leydi arewa alarba sappo e joyi lewru juin du enda ɓe gaɗi batu lawol ɗiɗaɓol hollude fina tawa mabɓe
non jaati waɗi aissa sigiliɓe e warɓe to batugu enden ni pamtini ko saabi batugu enden waɗa en kettino ko aminatu boubacar waddi firta e ɗengal fulfulde
fina tawa no hunde noon ko waddata filla jonde jam e pota cakanimɓe ɗum woni hoore haala battu lawal ɗiɗaɓol ñalande ittanande fina tawa arewa ɗo nder janguirde université abdoul momini madougou saminu goto tawaɗo nder o comité nani ko wi
batu noon bu ɓeyde ko soɗa enɗam wadde jonde jam caka himɓe min gaɗi théâtre théâtre uji komin giɗi kam woni himɓe kokka sembe garki iri batuji ɗi enɗan
warɓe fotodiri mbi beltake e ngu battu sanneminani
belɗum sanne ñalowma o enda min keeɓi du gaɗan ɗomin tariki sarawniyama
ngu
wakkati fuu mo neɗɗo wari nder iri batuji ɗi endan neɗɗo no hi'an ko yaadu yeeson ɗon no heɓo min kalanama du dow kominiji sappo e tati arewa ɗi endan misali dogon duci kibiri e kore
golleji kewɗi yahama sigiloama e to nde fottere misali tiyataruji e ko nandi e mum
aissa janggoɓe lycée lk o to enden ni nder huɓere gayde enden ni jeɗɗire wittine de enden ni kan en du gaɗi batum en ko fina tawa
nonnoon bannira lawol du noon ko watta ɓe miccito fina tawa leydi niger e leydi dandi min kettino ko bannimen lildo men fadel alou ko wadde ko ɗum firti ɗengal fulfulde
gam jogitade e darjinde fina tawa dandi waɗi ko sukaɓe janggoɓe lycée lko mo gaya cigili ñalande wadde jimi fina tawa munkayle cheybou awalu goto cigiliɗo o batu
batu ñalowma ittanaɗo fina tawa o enda ko wona no tefe nder mum kan woni miccintinde himɓe fina tawaji mamuti mamiraɓe no woodi fina tawa jarmaɓe hawsankoɓe bellaɓe fulɓe e bereberiɓe
ɗi jimi gaɗaɗi weeli sukaɓe ƴuwoyɓe nder lokkoliji gallure nden wari
batu ñalowma o endan miɗen nana belɗum makko o walliran min du min miccito fina tawaji amin min durwa jonde lobbere tawe cake leñi ɗi
ɗum walliran men du men cembin ɗina ko soɗa enɗa wadde jonde jam
nonnon du yaade e nde ñalande sukaɓe janggoɓe aadake ko watta tawe fina tawa ɓeydama darjinede
Bandiraajo kuma wakkati o tarpindol meɗen no en gaddan Tariq Seydou Hammadou duuɓi makko 32 jiyaɗo Gaya.
No jaati waɗi Aissa suka o duuni fa hannden kan woni sarkingoge to enden ni nder cekan tarare huɓere gayde enden kettino ko Fadel Alu waddi firta e ɗengal fulfulde.
Mo wodi duuɓi pamari Saydu suka ummatore non tokki baabiɗum e ekkitade gollal piiɗe goo geeru nani ko fammini do majjum.
Tawangal amin noon illa mami timamiraɓe illa miɗo famɗi mi watta ɓoggol goo geeru ɗum ndu haɗi kam mba wattede lokkol baaba am wi'i tawangal amin noon kanko ekkintini kam fuu na komi
waawi.
Saydu suka ummatore batuji fuu kanko noddete piiɗe goo geeru.
Bukkoji ɗo no waɗe miɗo noddi e mi yaha mi woggowa goo geeru mi gaɗowo du fa hannden jimi faa mi naati orɗe jimoɓe fijo batu fuu waɗete mum boggol goo geeru muɗum no feere nde jimi hawsa noon na jimi haaɓe nde ko leydi dandi du noon miɗo waawi.
Mamman Dosa koyi sarkiri Bori Gaya mawɗo jimaɓe wi'i no welti e gollidol o suka ummatore.
Golle makko ɗe endani omo ñeñi nder majje sanne o ronuɗe du noon woɓɓe acci ba mawniraɓe makko acci o wala du fuu gacce gon kanko e hoore
makko.
Saydou Hammadou nafakkaji kewɗi wonno heɓa nder
mun.
Nafakka ka heɓe no woodi boggol goo geeru waddi mi yehi nokkuje gomɗe mi miilaaki yehude nde goɗɗo ñawi du wadda ñawtigu wuro iɓe mbi'a sey mi nodde mi wara mi wagga goo geeru gotteje ɗen ummo gara kala no ñawtigu ngum enɗen waɗirti nder bawɗe allah du joomum ñawtataɗa batu naatol dungu nde no waɗe no woodi nokkuje gon jeheteɗe eelo weede ko Saydou goo geeru wogga to ndenne nafakka no woodi
abbi ko sukaaɓe nayo woodi amma kanko ɓuri yidde e hokkudemo andal muɗum.
Aissa har ko darta fijoji coñol ɓalli ɗi andani so kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Oumar Hammo firti e ɗengal fulfulde.
Fedde leydi Niger ha jiino fijoji pirtol ɓalli nim wum e woduɓe saɗorna mbiɗe kengal non cigili battu laawal aranal ko doggudu daɗa ɗom dow région fuu waddatana nimɓe ɗiɗo gorko goto e debbo goto doggudu daɗondira to sigila kana gam batte allah e fottere leyɗi adunaru ko nimɓe wumɓe e woduɓe saɗorma jiiɗe waɗoyte ɗo nder Niger duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati har hedde tawi kondodu marana tijani kando heɓi tammal cardi ko kange to endal lopen leydi Luxembourg alal bittingal ngal non ni mbiya ñalade ɗiɗo ɓere lattol balni ko pelle ɗe ɓurayi duuɓi sappo e jeeɗi fowano ni leydi Niger fiidi e Côte d'Ivoire to watti ɗum jeegom dow gooti.
Ɗo men kantane o habaruji amen ko sukaɓe matore metti kettinake on kettini men ɗon giɗi hettinako habaruji o ñoɗɗon dow la RT tati ɗume joni joɓata buuɗi bagoto segue ciire godi on kiyare.